Ngibazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko Angithu yazi ngihamba ningilosi Sikubu sihlale sihlabo kwekhoda Sithume ngasithatha ke lesa ngisona Asike sithi thanki impilo thanki imali thanki thixo Ngithandazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko Angithu yazi ngihamba ningilosi Sikubu sihlale sihlabo kwekhoda Ziyo nobonga mahlusi ngako ngithi thank you thank you esami sipopi engeli kondile uthando lukhulile umdala bashize ebaphumelele thank you esami sipolile engeli kondile uthando lukhulile umdala bashize oh manje sijabulile sijabulile bavumile bavumile manje angathe ukuthi impilo seyishintshile sijabulile sijabulile Bafumile, bafumile, manje angathe ukuthi impilo seyishintshile.
Bangi bangi, lazi bangi. To get my money off it. Hanky panky, lazi panky. Lazi panky.
Bashize ebaphumele
Hanky panky Lossy panky
I got plenty, I just got another, I'm sure you wonder